Kristo wino Ruparelia Group edukiridde ekifo kikumirwamu abaana abatalina mwasirizi ekya Kristo Children's Center nga kino kisangibwa Sseguku Katale n'ebintu ebyenjawulo ebyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo mu kabufube waayo owa buli mwaka w'okuyamba abantu abateesobola. Enteekateeka y'ekitongole kino ey'omwaka guno ekoleddwa okujjukira omugenzi Rajiv Ruparelia eyava mu bulamu bw'ensi omwaka guno era ng'ebintu okuli emifaliso, ebyokulya, sabbuuni n'ebirala bingi ebyetaagisa mulamu wa bulijjo byebyaweereddwa eri ekifo kino. Kakati Annette Kim okuva mu kitongole kino ekya Ruparelia Foundation asinzidde ku mukolo ogw'okuwaayo ebintu bino n'ategeeza nti okudduukirira abantu abali mu bwetaavu n'ebintu ebyenjawulo byetaaga mu kutambuza obulamu kyekimu ku bintu Ruparelia Foundation byezzeekola okumalira ddala ebbanga era nga byeteekako nnyo omulaka. Ayongeddeko nti enteekateeka eno ey'okuyamba abantu abeetaavu yatandikibwawo omugenzi Rajiv Ruparelia n'ekigendererwa ky'okuwa abeetaavu essanyu naddala mu biseera bino eby'eggandaalo.